njagala tubere nze nawe tusanyuke tujaguze aboleka bakole fitina kakibajugude kakibakonde mazima olinga ejuba bwoto yaka bwolo kikome okwagala okulina nkulabye lwakuba ensonyi ze zakuyisa oleka bakole fitina kachiba jukude kachiba konde abalala baleke babi dimuluji nemanyi obutono bosi chikuru kasteni dondalo ebyambalo ninabijitali ekyo kimanyi kyabulijo oyagala nyambale nkirodi oba kitiri daligamba tinuliranze bakunze nzika lowoza muze galibamuliginzace kusaba togola tuberense nawe tusanyuke tujaguze oleka bakole fitina kachibajugude kachibakonde Kachiba jugude kachiba konde.